Babu, babu, babu.
Nini mjukuu wangu?
Babu, bibi anaumwa sana. Tunaomba tondoke. Tondoke babu. Bibi anaumwa sana.
Solid Ground Family
Record.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday.
Sherekea siku yako ya kuzaliwa, ndio shaka hondoa. Kama keki imefika, ama kana sherehesha, na kasumu ataturusha mpaka kuna kucha.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Ili goma ni la kijanja, tumenunua nepi sasa ndugu sione haya. Japo umesha kuwa sasa tunakusa praha. Tuko hapa tumekupiga jeki, sisi ni wanao. Embu kata keki tule, zima mishuma. Watu tuko haya.
Watu watu wanapaga wa, wana furahia siku ya kuzaliwa. Pamisosi mitungi na pamba wa janja mbaka wa shamba. Vasu tinyoka tai, sona vashuka kama masai. Tunakula mabata makuku pembeni kigwendo na cheza kiduku.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Everybody, everybody put your hands up. Everybody, everybody put your hands up.
Washikaji zako wote tunakandamiza kwa umri wako uliotimiza. Kweli Mwenyezi Mungu katenda miujiza. Wengine wamezaliwa, wengine wamekufa, na walikuwa na ndoto za kujenga magorofa. Yep, ilipati mofaya. Watu tuko haya.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday. Ground Family.
Chidungu chakizaramu. Chidungu chakizaramu.